A sera chinois jamana na Caridona, John Kerry ye nyoyo soro tarata don ni chinois jamana nyamro baye minye silembe chidenjuruama noe wangie kasoro dugukolo nolem bafla ba nyine ka jeka foni proya kalodamado chidenjuruya nene kofe chefla nunuye nyoron bolodi nyoma kakuma nyora damado nyoron falen falen kasoro kalaje do damne jamana deun kamasa sola noe bombaye mimbe chanamen kenebaka eye anteri koroi wangi for John Kerry. Mini chinois cheseria be nyoron fe kosobe wa matien jamana kokanko nyamoko koro amel chiden mibe katama sabana ke pekin kabini akera chiden samba flani mwani kili.
This could be the beginning of a new definition.
Chukwa ibadon uye diyen gele yae. Ate gele yae jamana flafe. Uwale bagabagaliye adama deyama. Mishwe keri yofo akabaro kelaye. Kasoro dunia kogodugu yanfan mara udobe funteni. Jugumamba wati doteme. John Kerry naka tamame ban peken. Nuye arabadoen. Uye wele bla. Kakoroto waleke wati yelama chukwa kan. Chinwa ni Ameri jamana uche. Nulu flaye fien gazibo baga ngana flaye dugu koloka.